JJ Shaitan Boy Bear. Wanashanga kona baskeli na peti namba, hawajui kuwa napenda giza kuliko mwanga. Shikamoo makelele, sikuze shima pesa, tanikifa bila nyumbe la mbinguni nitajenga. Mini mchamba, di mlangu wa fiji nshagonga hodi, na mana napita wapi mnosema meama lodi. He, masha safari, ngoja nikagonge nyagi, badala ya mbuzi mina tumia ngombe kukunia nazi. Sebi pesa kama ukimu, kila mtu anasema sin, kole mloandaa maji kisha nyotangu kuziba. Njo uone wewe, kuku kapona kideli, shaenda na baskeli kuweka mafuta sheri. Weboyo nekunywa bia mbili kisha chali, kuka tumpaka siku kundo tunapika wali. Hua na nyuma sana kona kifo cha mende, kuna muda hata kuku hua na chinjia wembe.
Mizuka iko haide, vichwa vime waka, baka mtaita fire. Mizuka iko haide, vichwa vime waka, baka mtaita fire. Wakutu simish, wakutu simish, wakutu simish, baka mtaita fire. Wakutu simish, wakutu simish, wakutu simish, baka mtaita fire.
Yeah, ukiona buthi na nguwa, lafu inatoa moshi, ujue ni mimi nipo nani hapa toshi. Doa ndoano, sikilize mimi hapa kwenyewe na mausiano, lasijue na usiana na nini. Kuna makubwa ambayo hata wakubwa wayajui, na madogo anayofanya wadogo zetu wakui. Kwa hiyo simjibuki mjinga, nashusha CV, tafuta pilipili na washa mpya kawashe TV. Sinza mpaka kino mabibo, chamwino mpaka mbozi, mafiga na sido, prince amigo, ukija kipigo. Kama ujui bindo limuziaga Louis Figo. I'm a beta man, the beta one, kuniwa mimi unaitaje beta gun. Kifa msini agi leader, staki msiba wakista, maitangu ipeleko molo ndo ntaziko
hisu. Mizuka iko haide, vichwa vime waka, baka mtaita fire. Mizuka iko haide, vichwa vime waka, baka mtaita fire. Wakutu simish, wakutu simish, wakutu simish, baka mtaita fire. Wakutu simish, wakutu simish, wakutu simish, baka mtaita fire.
Mizuka iko haide,
mbaya, ile mbaya, ile mbaya.
Mizuka iko haide,
ile mbaya, ile mbaya, ile mbaya.
Vichwa vime waka, 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 baka mtaita fire. Vichwa vime waka, 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 baka mtaita fire.
Take over the game.